safe.
Hey, baby, oh, Anton, baby D, brother D, Jonas,
yeah.
You know,
Pancho,
baby Candy,
uh-huh.
Miso kama skupendi,
record,
what's spendy,
record,
Jonas,
next level,
Pancho, the Hobby Records,
Tudo.
Usiniponze kendi, rudi kwenu don. Unataka tu spendi, jigi hug na rom. Ustadi mapenzi atazidi, gari ya media nukom. Kwa mwingine sendi, weni zaidi ya utam. Na kodi ufike eji, makamoya mispam. Itakuwa fadhali rahisi kuja kwangu kwa room. Pia wache tabia zako za kutaka kunusum. Haya futa machozi, acha kulia kendi. Itakupa mapenzi, utapokuwa na endi. Itapo upate umri wa kuspendi na mi. Usije ukanifungisha, nikashangaza jamii.
Candy, vipi? Blow. Sikia nikwambie, baby Candy. Nabidi usome, nenda shule. Kikuwa baadaye tutaspendi. Vitu vingine vidogo, baby.